Hello. Oi, oi, wo. Oi, 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 wo. Oi, oi, wo. Oi, 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 wo.
Tonight I need you, I love you. Tonight I need you, I love you.
Oni wongo. Hello. Sitegekeze, sitegekeze. Nishakwambia sipendekeze, sipendekeze. Wena niyaza, uniendeshe kama mamangu, toka pa. Wena niyaza, uniendeshe kama babangu, toka pa.
Moyo wangu shote sugu, siwezi kupendana. Hakuna mwenzako,
napenda shisha.
Uo ni uongo.
Comic Slicer.